MGM Records.
Kido Benesma
wenoneshe majab wenoneshe majab ani pesa shisi
zobone boni bari
ta shisi
ale kamoni
basi twende zaki boni
ona show shisi
zaki boni
none show shisi ama wemse oyatutumie picha.
Ishi kama mbwa, mnyororo shingoni, na windo anatafutwa mpaka maredioni. Ukisikia machete, wajifiche chooni. Mtoto mdogo ni napanga kiunoni. Wache gomsi wanete mimidoni. Meni chimpia kaburi marem bado sijafa. Mkokoteni mwamba upigwi stata. Si ulinacha, we ulinacha. Ukajiona chula, kumbe bata.
Oh my god, kanda mba.
Budazoni, nishengia Buda nataka bakula ya waimbia. Na maemzivi na abu, minta kanyagia. Yani baka pandeza umuhuni naingia. Na wale mademuza osubutu kanyagia. Na wasinishe kwenye show ilufumbi na timua. Tumwa fumbi njom, kauna kuja njom. Tondo show show, anonesho show. Yasa show ndogo pido show.
Sim na taka show, waonyeshe show. Show. Sim na penda show, waonyeshe show. Show. Sim na taka show, waonyeshe show. Show. Sim na penda show, waonyeshe show. Show.
Indo kushke, walambeshi OG.
Mawazo takufa na stress.
Mungu kaumba kidole cha mwisho kwa ajili ya alambeshi. Buda zoni hapa, anikiwa na mtu kiboni. Yasa mento ndani ya mento gang.
Aise benzi ni puti, aise kubona kusasa. Aye professional player skandali kabetula. Aye machete mashine, aye we Usama baba Nadia. Aye salime kibantam, aye watoto wa mbwa kutoka. We have been supplier, aye apo ghost rider kwenye tuta. We msira unja, aye salime producer kadabla. We mbimba majanga, aye salime mondi digi. We pochi nene.